that you ready. I don't wanna lie, mami. Dogu niga long kutando lwami. Together we can fly away, baby. Together we can fly away. Together we can fly away, baby. Forget about this hard now, life. Let's get away. Nomtwana uya baba, ngizomusa ekhaya. Angidlali babe, ngizomtshela umama, ngikhazile nana. Angidlali babe, you the one for me, ngiyafunga. Where have you been, kudala ngikufuna. Angisafuni ukuhambe ngibamba bamba abantwana bajajara. Ngifuna wena kuphela babe. Mina ngiyasifela. Sengiphethe intombi yange mpela babe. Bambi isandla sami, ngikunika impilo yami. Ngifuna ukwenza umama wabantwana bami. Ngithanda mawuseduze kwami babe, ozohlala nami. Ngala bethi ngeke siphumelele. Bathanda mangama babe. Ngeke siphinde sihlupheke. Mina nawe, mina nawe, mina nawe. Tonight I wanna lay you down. Girl, I hope that you're ready. I don't wanna lie, mami. Dogu niga long kutando lwami. Together we can fly away, baby. Together we can fly away. Together we can fly away, baby. Forget about this hard knock life. Let's get away. Nomtwana uyiflame, got me insane. Angidlali babe, get with the lane. What do you say? Hamba nami babe. Phela ungethembe. When I say I love you, babe. Uyazi ngiyingwazi, so nobody will touch you, babe. Umswengo waka aliya. Uyashisa cause you India. Yabona gala mangfiga. Lama lame ayabandisa. Nama tela gimme. You all that I need. Noma unengani. Hela uyisithando sami. Ungabanaki abondaba ndaba. Hela makushuba baya nyamalala. And say ngeke siphumelele. Bathanda mangama baby. Ngeke siphinde sihlupheke. Mina nawe, mina nawe, mina nawe. Tonight I wanna lay you down. Girl, I hope that you're ready. I don't wanna lie, mami. Dogu niga long kutando lwami. Together we can fly away, baby. Together we can fly away. Together we can fly away, baby. Forget about this hard knock life. Let's get